Kancane, kancane, sisele kancane, sizophumelela. Yo, 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 sisele kancane, sizophumelela.
So, nina manga nina, nifusupe na mfaga makati.